waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Saadaashii ugu dambeysay ee halista dabka ee meedyada ayaa lagu sheegay in khatarta dabka ee qaybo ka mid a Australia sare u kacday xilliga samarka ee hadda bilaabmay. Inkasta oo ay roobab ka da-een koonfurta bari ee dalka dhowaan, ayay haddana mas-uuliyiintu sheegayaan inuu dabku qabsan karo kaymaha. Warbixintan kooban ee aynoo soo diyaariyeen Caasha Cabdi iyo Sam Dova ayaa faahfaahinaysa. Xilliga kulaylaha ee samarka la yidhaahdo ayaa hadda si rasmi ah uga bilaabmay Australia. Dadka Australia ayaa sidaa daraaddeed lagu boorinayaa in aanay isdhiganin oo ay ammaankooda ilaaliyaan. Wasiirka horumarinta deegaanka Christy McBain ayaa sheegaysa in xilligan samarka ama jiilaalka ee ku caanbaxay dab kaymeedyadu uu noqon karo mid qaflad ku qabta dad badan.
We want to make sure that individuals are prepared in this upcoming high-risk weather season. It is incredibly important.
Waxaan rabaa inay dadku si fiican isu diyaariyaan xilligan kulaylka khatarta leh ee nagu soo aadan. Waa muhiim in la diyaariyo qorshayaasha ka hortagga dabka iyo in la ogaado halka xarumaha daadguraynta ku yaalaan, isla markaana la hubiyo daryeelka dadka nugul ee bulshada ku dhex nool, ayay tiri. Madaxa sare ee maaraynta deegaanka Victoria, Tim Wybush, ayaa ka digay in dabku si lama filaan ah u kici karo dhaqsano u fidi karo.
We are likely to see over the summer months warmer temperatures than normal, both daytime and nighttime. And what that means is, even though we've seen really good spring,
waxay u badan tahay inaynu samarkan aragno heerkul ka sarreeya kii caadiga ahaa maalin iyo habeenba. Taa macnaheedu waa inkastoo roob wanaagsani da-ay xilli roobaadkii, haddana uu dhulku si degdeg ah u engegi doono. Taasi waxay kordhinaysaa shidaalka dabiiciga ah ee deegaanka aws iyo kaymaba, ayuu yidhi. Saadaasha ugu dambeysay ee xilliga dabka ayaa muujinaysa khatar korodhay oo ku aadan qaybo ka mid a Western Australia, New South Wales iyo Victoria, sida uu sheegay ururka adeegyada dabdamiska iyo gurmadka ee Australia iyo New Zealand. Agaasimaha guud ee ururka Rob Webb ayaa sheegay in aanu roob ku filani ka di-in gobollada bariga Australia.
We were hopeful that we'd get a fair bit of rain through spring, but we did probably didn't get that across a wide area of Eastern Australia. So we have seen fires start to run a little bit through New South Wales, and of course Queensland and Northern Territory had fires as well.
Roob badan baanu rajaynaynay xilligii roobka, balse roob si fiican ugu fiday guud ahaan bariga Australia ma di-in. Dabab ayaa waxoogaa waqti horeba ka bilowday New South Wales, Queensland iyo Northern Territory. Marka heerkulku kordhana, deegaanku dhaqso u qalala. Dabcan ma aha in laga diyaar garoobo gobollada aan magacaabay oo keliya, qaybo ka mid ah South Australia ayaa iyana la kulmi kara dab, ayuu yidhi. Taliyaha dabdamiska ee Forest Fire Management Victoria, Chris Hardman, ayaa sheegay in engega sii kordhaya ee deegaanka gobolku uu abuuray walaac weyn.
We've had some really significant long-term drying, particularly of the forested areas, and many people in regional and rural.
Muddo dheer ayuu deegaanku sii qalalayay, gaar ahaan deegaanada kaymaha leh. Dadka deggan tuulooyinka iyo baadiyuhuna way yaqaanaan in roob yaraantu keeni karto dab, ayuu yidhi. Waxa uu sheegay in daaqa iyo dhirta kaymaha ee qalalay ay la mid yihiin shidaal sugaya dab uun qabsada.
One of the things that precursor to particularly bad fire conditions are when you do have that deep, really deep drying. So not only do your grass fields dry out, but your trees.
Marka uu dhulku aad iyo aad u engego, waa calaamad muujinaysa inuu aad ugu nugul yahay dabka. Cawska oo qura ma aha waxa qalala, ee xataa waa dhirta. Marka uu kulaylka samarku sii batana, si degdeg ah buu u qallajiyaa deegaanka, taas oo dabka u sahlaysa inuu si xawli leh ku fido, ayuu yidhi. Guddiga adeegyada dabdamiska iyo gurmadka ayaa sidoo kale xataa dadka ka durugsan meelaha khatarta dabku ku badan tahay ku adkaynaya in ay feejignaadaan ayna booqdaan bogga internetka ee hay-adda dabdamiska gobolkooda si ay u adkeeyaan diyaargarowga iyo qorshahooda badbaadada. Warbixintana waxaa inoo soo diyaariyey Caasha Cabdi iyo Sam Dhoofa oo ka tirsan SBS, intaasayna ku eg tahay.
like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.